Mbaya wanakuambia kama kawa kama dawa yapa ingine tena wemsaga sumu wakatai na ituone sasa
more, more for your gun wait
Kibanzi cha kumi.